Blazing made it.
Si tenga weva nambuza ni akutwala kaunda kwanzika sifa yukupari wa mekawe wa sanga katinza kulina wena lusa kogalo nengomba mbaibo nesinkwata echebele ngeleba weche watoka binalindo wotoro nebichoka nawe kunaba kusima puku ndizi makubika matu kofu nengoe mupia tuku kukweni wako lamputu ozi wawoma nosuka I'm in love with your whole body features. Baby, okay, na na woman na suka. I'm in love with your body structure. Mukama ya kereza kukwenga tonda wabalunji. Nange love and tufu njizu denga nsibewe bijinji. Baby, seleja, you know twala. Omtima kwange kwa wosoka. Zinomu kwa nukundi uchika. Nguwa tontate na kuchocha. I fall for you every single day. It ain't a new when you go far away. Nyesu teo mchinu ose kule. Njaga kusimbo mkwa nukundi. Kubayanzari na ntabo mkaji mwengaka Amo kwa na kweni na gulimu nebisaka Tode bon maro milawe jaswala Wagalo kuwa kwa moto paka kunto Ozi woma na soka I'm in love with your whole body features Baby again na woma na soka I'm in love with your body structure When I lose a call, galo nengomba Mbaibu nesinkwata Echebele ngeleba weche watoka Bina lindo wazoro nebichoka Newe kunaba kusima puku Ndizi makubika matu Kufu nengole mupia tuku Kukweni wako lamputu Obuzi wawoma nosuka I'm in love with your whole body features Baby, okay, na na woman na suka
I'm in love with a body structure
Cypher Music House